وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange tuchajja ebyokuyiga mu kyafaayo ekyo enfa yakyatwa nabbi omuto Abu Talib ebyokuyiga bingi abooluganda olwa tugenda kweyambisa ebigambo by'omu ku baganda baffe abatumalira omulimu guno ne bagutukolera nga ye muganda waffe Sheikh Muhammad Qureshi Mazinga mu kitabo kye enfa ya Abu Talib tatwa nabi sallallahu alaihi wasallam omuto mukitabo kye yateekamu ogumu ku migaso nti omusiraamu akkirizibwa oba si kikyamu omusiraamu okunakuwala senga aba alina omuntu we oba ku lusegere aba afudde ng'afidde mu kafiri si kikyamu era si musango tafuna musango era tavunaanibwa senga omusiraamu anakuwala ng'afiriddwa omu ku bantu be ab'oku lusegere ng'afiridde mu kafiri ayinza okuba taata we oba maama we oba jjajjaawe oba kojjaawe oba sengaawe oba muganda we muto we oba mukulu we oba mwannyina oba abamu ku booluganda b'oku lusegere wabula okunakuwala kuno kwabanakwadde olw'okufiirwa kw'omuntu w'oluganda gyali ng'afiidde mu bukafiiri okunakuwala kuno kwanakuwala tateekeddwa kubeera nga nsukka nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala gamba nga olw'okunakuwala n'amusabira Allah jalla waala amusaasire oba okumusabira Allah jalla waala amuwejjana oba okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe oba okumusabira kwonna ng'omusabira bulungi ng'abantu batera okusaba ekyo nno kitegeeza nti wabanga ate si wa luganda wo ate mimbabi awula kyate kivumirwa ddala ayinza okuba pulezidenti nga tominaako kakwate naye ng'oluusi ayinza okuba wadde wa mugaso gy'oli ng'akuyamba ng'abaolaba Abu Talib bwe yali omugaso eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamuyirawo mubiri n'amulwanirira nabbi anakuwala ku kufa kwe naye aba talina kusooka kkomo era mu by'oteekeddwa okwewala oteekeddwa tolina kumulowoleza akalungi oluvannyuma lw'okufa ng'afudde mu kafiiri wabula okujjako kumukakasaako omuliro era bw'obuusabuusa ku kuyingira kw'omuliro olw'okuba nti abadde alina ebirungi by'akola ng'ate afudde nti ng'afudde mu kafiiri ekyo kyandikufunyisa omusango n'olwekyo tolina musabira kirungi kyonna tolina musabira jjana tolina musabira Allah kumusonyiwa wadde okumusaako okusaasira era olina okuba ng'okakasa tebbanga lyamaze ng'afudde mu kafiiri wa muliro okubuusabuusako nti afudde nga mu kafiiri wa muliro kyandikutwala mu bimu ku byonoona obusiraamu lwekyo baganda bange ogwo mugaso ogw'omwenda emigaso gye tufuna mu kyafaayo ky'enfa ya Abi Talib bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam yanakuwala naye nga talina kyakola olw'okuba yafa nga afudde mu kafiiri Allah jalla waala yagamba mu Qur'an suratu tauba yagamba makana linnabiyi walladhina amanu tekigwanira nabbi n'abakkiriza nabo baali nabo an yastaghfiru lilmushirikina okusabira Allah asonyiwe abashiriku tekigwanira nabbi n'abakkiriza okubeera nga basabira buli yenna ali ku shiriki buli afiidde ku bukafiiri ku busamize ku buwangwa obumanyiddwa obulungi obujja abantu mu busiraamu tekitugwanira kubeera nga tubasabira Allah abasonyiwe nibabeera nga bakulusegere gye tuli nibabeera nga baŋŋanda gye tuli bakadde baffe bamaama baffe bataata baffe baluganda oluvannyuma lwokubeera nga tukakasa nti bamumuliro tubafiidde ku buki ku bukafiiri nolwekyo ekyo olunaku ebeerawo naye teteekeddwa kubeera nga ate osukka nsalosalo za Allah ekyokuyiga kyetufuna mchafayo echo mwenda nti aboluganda baffe aboluganda baffe jetuli abokusegere jetuli faba koboza bakoye amazima abinganda zaffe omuli mama omuli tata omuli baganda bo abakulu n'abato omuli bakojjabo omuli bashengabo bebandi badde basokerwako dalokowolwa bwandi badotandika nabo okubakoolerya amazima gano gotegedde ngombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakola ng'atuukirira ekiragiro kyekiba Allah subhanahu wa ta'ala byamugamba wa anzir ashirataka al aqrabin tiisa abooluganda baabo okumpi batiisa omuliro singa banaafira ku mukafiri baakuyingira muliro nolwekyo baganda bange tulina ab'enganda zaffe bangi abatali basiraamu abamu bamama baffe abamu bataata baffe tusala amagezi agatagambika okulaba nga tubafaako nnyo tufube okulaba nga tubatuusaako ekigambo ky'obusiraamu abamu baagamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah naye bakyayaba ennyimbe bakyasamira nga nawe kikakasiza ddala ti abantu abo bikola bebakola bibajja mu busiraamu daawa yonna gye tukola erina kusooka ku bantu baffe abo abatuli okumpi nga tubakoolera tawhidi naye bwe tuba tubakoboola baganda bange tulina okukozesa olulimi olulungi Allah jalla wala bwe yali akubiriza okukoboola abantu baffe abookulusegere yalagira nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ntandikwa eddaawa eno yamugamba wa anzir ashirataka al aqrabin tiisa abooluganda lwo abakuli okumpi sobosobosoko okutiisa muteeke ddala Allah natugamba ya ayuha allazina amanu abange mwe abakkiriza qu anfusakum wa ahlikum naara mwekeke mmwe kennyini mwekese emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro mukyalawo mwekese omuliro okubiriza okukola emirimu emirungi omuli tawhid okunywera ku sunna tomuleka kuva ku mulamwa wakadhalika abaana bo wakadhalika ab'enganda zaffe abantu bo wekeke gwe kennyini wekese n'abantu okubeera nga temuyingira muliro waquduha nnaasu walhijaara nga allah enkuza omuliro ogwo yaziteekateekanga ffe bantu n'amayinja nokya buluganda aga amateeka gatukubiriza nti affe tetusalidde kusooka n'abantu baffe nga tunagenda kukoola balala nolwekyo kamongo kanene erife baduati okukoola abantu ab'ebbali ng'abantu otubatuuza tubakolako daawa tubagazisa wabula kano kakulu nnyo nti bw'oba okukoboola kyandibadde kiri n'okozesa ebigambo ebirungi n'okozesa olulimi olulungi n'olema kukozesa bigambo bikambwe oba bizito ebiyinza okuviirako omuntu ono okugoba amazima n'okubeera nga tagakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmawidati alhasana koboola ngozi eri Allah subhanahu wa ta'ala koola abantu nga baza eri ekkubo lya Allah eri eddiimi y'obusiraamu nga bakoola n'amagezi n'ebigambo n'okubulira okusinga okuba okulungi nolwekyo teeka tukubiza okubeera nga bwe tuba tukoola abantu tukozesa ebigambo ebirungi ebigambo ebyagazisa omuntu ebimusikiriza wali omufu abakoola ng'omuntu omukoola naye ngaosooka mumuyita mukafiri gwe obanga okozesa ebigambo ebikambwe ebimwongerayo obwongezi nebiviirako n'okubeera nga ate mu buki obusiraamu nekyo enkola eyo si nkola ya buvunaanyizibwa wano nno ntwala omukisa okujukiza abasiraamu ebigambo bya muganda ffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga byawanika musabo kyepeeji 43 enfa ya Abi Talib n'ebyokuyiga ebigirimu yalaga n'agamba nti okoola abantu eri yagamba nti abantu balimu emiteeko esatu mukutegeera ekigambo hikima bitasarufu ebigambo bya sheekhe ezijamuka ebimu yalaga mukyabo kye nti ekigambo hikima bwe tuba tukozesa ekigambo hikima abantu balimu emiteeko esatu mukutegeera ekigambo hikima oba yagamba mulimu abategeera ekigambo hikima nga babuuka ensalosalo z'owekiba Allah subhanahu wa ta'ala nebeka ya bobe njini ni bafi ya bwe nubushiramu era nga chikamu hikima boba chikagera mu kuwana bakafiri nukwela nga bali nyana bongo na bongo dabali nyana bongo chimu mbu mungeri yokuwela nga baba sikiriza baberenga bayingira edini yobushiramu era mwabo mulimu shekhe byaleta na gamba mulimu nabagana okwogera amazima nokugasomesa abantu ngabe kwa sensonga nti abantu tebagala kuulira muntu asomesa mazima bajja gesa ambaye atabajja ganukula muffe mulimu abagana okusomesa amazima nti abantu bagagala abantu bajja kunyiga abantu bajja ngocho kusomesa tauhid ocho kusomesa sunna za mbaka sallallahu alaihi wasallam kubanga abasiyo bamanyira bakijja banyiza mubo mulimu abatya n'okwogera ku shiriki n'okumuvumirira n'okumira obusamize n'abasamize mbu abantu baagala kubogera ku byabuwanga bwabwe mubo mulimu abagaana okwogera ku bikyamu nga beekwasa nti abantu tebaagala kubogera ku mize gyabwe n'ebigendera birala bingi nnyo n'agamba nti abategera hikima entegeera eyo ne batuuka n'okubeera nga bagenda mu byalo ne bakuza ne n'abatali basiraamu Christmas ne Easter mbu bagezaako basika n'okubaagazisa ery'obusiraamu eyo yagamba hikima oyo si mutuufu hikima okubeera nti olinyawa kimu n'abatali basiraamu n'abalabe ba Allah subhanahu wataala mbu baagazisa busiraamu oba okugaana okwogera amazima n'okugakubiriza abantu mbu abantu bajja gakkiriza tebaagala mazima oba okwagaana okuvumira shiriki nti abantu bajja kunyiga oba okugaana okuvumira bidai nti abantu bannabidai tebaagala boogerako bajja kunyiga oba okugaana okuvumira empisa embi n'ebikolwa ebikyamu nti abantu baagala kubogera ku mize n'otandika okubawaanawaana n'okubafuula nti bawaggulu omuli abayimbi ogaana okuvumira abayimbi n'obuyimbi kubanga ojja bafunamu ssente kubanga bajja kuyamba kubanga bajja kugwira emmotoka oba oluusi kiza n'okuviirako okwagala okubetondera kubanga bono bwobanga olyosomeseza ku mazima kubanga ebyo ebifaanaga byebityo eyo tebeera hikima wakadhalika tusobola okwogera ku bayimbi tusobola okwogera ku basamize tusobola okwogera ku bonenefu obwongereza enjawulo oba bamalaaya abeetunda kubanga mbu basaddaaka nnyo eyo tebeera hikima hikima tagaana muntu kwogera mazima hikima tagaana muntu kwogera mazima n'olwekyo ogwo omuteeko gwefeeryamu gwennyini gwefeerya n'obuki n'obusiraamu shekhe n'agamba nti abantu abo era beesembesa etteeka lya Allah erigamba udu ila sabiili rabbika bilhikimati walmawidati alhasana naye n'alaga nti etteeka eryo balyesembesa bubi omuteeko ogwokubiri gwe muteeko ogwa kyennyuma ekyogusooka bali teboogera tebavumira bikyamu beetabamu n'abakuza kurisimansi ne isitaazi tebovumira mazambi teboogera ku bononefu teboogera ku boononyi teboogera ku bakola bikyamu kubanga tebaagala mbu bajja kubanyiigira bajja kubatamwa tebajja bafunamu byaba badde babafunamu n'ebifaanagana bye bityo kati ate omutego ku bikyo ekyonyuma kya guno nga bo ate bwe tebafaayo ku ngeri gye boogeramu mazima bali bahikima basirika busiisi aboononyi bawaana bawaane abasamize bakakkana gye bali bawaana bawaane kati ate bano tebafaayo ku ngeri gye boogeramu tebafaayo ku ngeri gye boogeramu na gye baletamu mazima tebafaayo mu kifo we bali nti ddala ekifo kino kyendimu bino biteekeddwa okwogerawo tebafaayo ku ngeri gye boogeramu tebafaayo bantu kye bakola ki bwebogeramu tebafaayo bwabanga abadde ali mu kuziika okugatta abasiraamu n'abatali basiraamu biki byasekeddebasanidde kwogerawo tafaayo bwabanga abadde asomesa oba abadde ku rediyo ewulizibwa abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu tafaayo yayogera bwogezi maddaaba mazima agakuba abireeta nga ye bwayagala tebafaayo ku basiraamu bapya byandigali basiraamu bapya nebyagamba basiraamu baki bakadde kikyo kyokka tebafaayo bigambo byayogera mu katale nga kalimu abantu abentegeera n'endowooza ez'enjawulo nebyayogera mu bantu abakola ki abatali bebato tafali ayogera muziki kyo gabashafu boka tafa ayogera muziki ti ogabana bidaboka tafali muziki ti kugatta bantu bonna tafayo ye areta bule shinga ayogera na ye kwasobizo bugamba kole alhaq min rabbikum amazima ogera amazima gaberi Allah mwe faman sha'a falyu'min ayagala kirize amazima ago waman sha'a falyakfur ayagala gani ayagala kizacha agala yagode mbugani ye tafayo ayogera bwogezi na tafudde wa ayogera ogona gwa muteko si mutufu amutye nafa batu saba zimateke dokura emotion z'abantu kumanya wano wenjogera kino tekisana wo baga mazima asobola kugogera naye ngogogera mu mbeera y'obuvunaanyizibwa mafalan omuntu asobola okukozesa ekigambo kigamba ng'ekigambo ekisobola okutambula oyo n'agamba innama almushirikuuna najas nti abashiriku najisi oli n'avunira ekigambo n'agamba nti abashiriku najisi ey'empitambi oyo n'agamba abashiriku bonna mpitambi obayogeza Allah byatayogera Allah tagamba kuti abashiriku mpitambi oba n'agamba abashiriku najisi ey'ekibaluko bigambo bifaananye bwe bityo nga akyogerera mu kufiirwa oba mu kuziika awali abasiraamu n'abatali basiraamu omutwalo oguvaamu abantu bano batwala obusiraamu nti diini etawa abantu kitiibwa diini ey'abantu abogera ebasanga diini ey'abantu abatali bavunaanyizibwa oba okuyita bakadde bo nti bakafiiri diini bakye bafunamu nti ediini obusiraamu tewa bantu beki bitiibwa n'olwekyo ne kyandibadde nga ddala kale katugambe nti bwe kyandibadde nga bwe kiri so nga si bwe kiri kubanga manyi bawula wakati w'ekigambo najis jimu ng'eriko sukuunu ne jimu nga teriko sukuunu babyawula bamanyi awulidde ne bwe kyandibadde nga bwe kiri omuntu ateekeddwa okutumira wawa ayogera ekigambo ekyo kisobole okubeera nga omuntu ono ayaniriza obusiraamu gwe tujjako eddiini yaffe nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali atendwa n'ebitendo ebyempisa ennungi mu kutambula mu kwogera ne bwe yalinga akola abantu eri obusiraamu tuvula nti wali kyasinga kukola abantu eri ddiini ya busiraamu nga mpisa nnungi empisa ennungi ziine mu kwogera ne mu ngeri alaihi salatu wassalaamu gyakolangamu abantu eri obusiraamu abasoma ebyafaayo bye musobola okumanya butya empisa empisa bwe zaakola omulimu mu kukola abantu eri ddiini ya busiraamu n'olwaera abantu bakyayingira obusiraamu nga buyingira olw'empisa zaabwo ennungi olw'ebikolwa by'abasiraamu bawangala nabo abalungi era abangi nnyo olwaera abata mu busiraamu olw'ebikolwa by'abasiraamu ebibi ne bafa kafira ne bagoba bali abamu batuuka n'okutamu amazima ne batamu obusalafu olw'ebikolwa by'omusalafu nti biki bikyamu naye nga obusalafu manhajun sahih manhajun tuufu ye manhaji w'ekiwa munabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah gweyakinya n'agambwa innaka la ala khuluqin azim era ye manhaji y'abasahaba tebeeranko yampisambi wa innama olusibeera bukendeevwa muntu ng'omuntu abulwaira abantu bakyatamu obusalafu olw'ebikolwa by'omusalafu naye tulina okubeera nga tulongoosa enkola yaffe ne nga tufaayo ku bantu betukoboola engeri gye tubakowoolamu n'ekifo tubakowoolera n'ebiga bituukala ki bitwogera byetubatuusaako newabaawo omuteeko ogwokusatu sheekhu gwe yaleeta gwe muteeko ogw'abantu abali wakati abagatta obujulizi obw'emirundi ebiri nga webagezaako okutunuira embeera ne bagatta wakati w'obujulizi obwo ne bakowoola enkoola ng'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyakowoolamu ne basahaba era tusaba allah subhanahu wataala amanyi baffe abafaraganye batyo agire nga batulekerawo ate tusaba n'abatanalongoosa nkoola ebeerenga erongooka nga bwe tusaba baseeka abekkiranye okwogera amazima okukoola abantu eri tawhid okuvumira bidaai n'okuvumira ebikyamu babeerenga nabo badde eri amazima bakoole abantu eri amazima ne nga bakozesa ebigambo ebirungi baleme kubawaana buwaanya aboonoonyi n'okubasutula n'okubeera nga banoonyamu emigaso bakimanye nti abantu bano bali mu nsingo zaabwe wesiwa allah subhanahu wataala agenda kubeera ng'abavunaanako babeere ng'abasiima tebabasiime sina kyokka bafuna omusango ogw'okubeera nti batuusiza amazima era abantu bano okunaku lw'enkomero bagenda kuweerippako olw'okubanga bamanya amazima ne bagaana okubeera nga bagatuusa hatha وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه